Zabbuli ey'ekyenda mu emu. Atuula mu kifo eky'ekyama ekyoyo ali waggulu ennyo y'anaabeeranga wansi w'ekisiikirize eky'omuyinza w'ebintu byonna. N'ayogeranga ku Mukama nti, oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange, Katonda wange gwe neesiga, kubanga oyo y'anaakulokolanga mu mutego ogw'omuyizzi ne mukawumpuli omubi. Anaakubikkangako n'ebyowaakiro bye era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga. Amazima ge ye ngabo ge gakuuma. Totyenga lwa ntiisa ya kiro newaakubadde akasaale akagenda emisana, olw'olumba olutambulira mu kizikiza newaakubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Abantu 10,000 baligwira ku lubiriizi lwo era 10,000 ku mukono gwo ogwa ddyo. Tekuli kusemberera ggwe. Naye olitunula n'amaaso go oliraba empeera y'ababi. Kubanga ggwe, ayi Mukama, oli kiddukiro kyange. Omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula, tewali kabi akalikubaako, so tewali kibonoobono ekirisemberera eweema yo. Kubanga ali kulagiririza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna. Balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo. Kubanga antaddeko okwagala kwe, kye ndiva muwonya. Ndi mugulumiza waggulu, kubanga amanyi erinnya lyange. Alinkaabira, nange ndimuyita. Naabeeranga wamu naye, bw'anaana kuwalanga, ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange.